goɗɗo neɗɗo woodi ɓiɓɓe ɗiɗo gorje, hawta jogi i baaba mum, baaba am hokkam geɗal jawdi ma. Baaba ma korkimo goɗɗe ceede, um neɓa sai ɓiɗɗo on fa e gondi lesdi ɓada kiri. To no woni ceede ɗen imo waɗa lalata, o soodi kolte ɗuɗɗe, waɗi moodi, o yari giya, o wari ceede faro rewɓe e goɗɗumji. Dow o wardi ceede ɗen sai o waɗi dolo nder lesdi to woni, sai o nani dolo kore da gaske, sai o natti wuro goɗɗo ga o yara li'o, sai o waɗi mo durgol alade. Ɗum foodi o nani semtuɗum. O ɓiɗɗo nani dolo amma na gokkuɗo mo nyaminda. Sai o nyumi nder ɓernde makko, baaba am e woodi baru en ɗuɗɓe, nyaminda maɓɓe huuli sembe maɓɓe, min bodollo e waranmi. Joni joni mi wittay to baaba am, mi wi'a mo baaba am mi waɗi layfi yeeso Allah e yeeso makko, mi fotaako mi wi'e ɓiya, mi toroma ngora mi latto goto daga nder baru en ma. Noon o waɗi o wori ndin ɗon lesdi o hooti wuro baaba makko. Amma ila imo waɗɗi sai baaba makko teni mo, o nani taw sai makko o haftake ga o taɓɓo mo. Raɓiyam 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 raɓiyam, o wundake mo o wi'i, a woni ɓiyam a wartoyi, mo a woni ɓiyam a wartoyi, mo a woni ɓiyam a wartoyi. Ɓiyi ko ɓiyi, mi wartoyi, baaba am mi waɗi layfi yeeso Allah e yeeso makko ma, mi fotaako mi wi'e ɓiya, mi toroma ngora mi latto maccuɗo daga nder maccuɓe ma. Amma baaba on wolwani barwa e mum wi'i, njahe maza maza, ngadde ngafale kulgol woɗgo ɓornemo, mbata yamde jungo makko paɗe e kosɗe makko, njahe nango e gagel payngel ɗum hissa, ngare mbaɗen biki mbaɗen murna. Sai mbiya ɓiyam maayino amma joni o ɗifti, nden no o majji joni um heɓtimo. Ɓe fuu ɓe nani belɗum. To Yeeso Almasihu wi'i ɗum habaru ga holla en no Allah yirri en, imo yiɗi enen ɓe layfi mbittoente makko, en lattake kama o ɓiɗɗo nder ɗum habaru. Kowa nder me en tokki ɗatal mum, amma ko ndeke enen layfi gonɗen Allah yiɗi en. Wattu ko o ɓiɗɗo mo layfi tuubi wittoy kuma, baaba makko jaɓimo e murna, ni kuma Allah yiɗi mbittoyento mum. Kanjum fooɗi o wari ndu duniyaaru ga o ceeto en, o wari e danni neɗɗo, inde makko Yeeso Almasihu. O maayi dow leɗɗe mawɗe ga o bi o layfi men, tunde o waɗi ɗum fi, to en gokki gonga e makko en koocata alhaki layfi men. Igga ngoren ɗatal layfi gokke gonga Yeeso Almasihu, o igga ɓerɗe men o moƴƴina ɗe, yonki makko e waray jooɗo nder men, o ballitoto en caloɗen ɗatal seyɗan, tokken Allah kuma e ɓernde o ore. To a jaɓi mbaɗa ɗum fi, wattu ɗum maayɗa a nattata wuro yiite, nanda nan Yeeso Almasihu e yahrete jooɗoɗa to woni.